More music on DaveFlay.com.
Safiri buza kwa mpalange Dada itawenza koleo geto kuna pa Afu mimi ndo kingi mswa Wakitaka pombe zipo keiva Alika susu ipo kwa kaba
Tingisha 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 Tingisha
Yani kama kiberiti
Tingisha
Bibiti bitu vibiti
Tingisha
Mikono weka kwenye pipi
Tingisha
Kibibi liberiti
More music on DaveFlay.com.